maamulka Puntland ayaa mar kale damacsan in xukun dil ah uu ku fuliyo 8 qof oo maamulku uu sheegay in ay al-shabaab ka tirsanaayeen isla markaana ka dambeeyeen dilal ka dhacay gudaha Puntland. Wariyaha VOA ee Galkacyo Cabdiwaxid Macalin ayaa warbixintan noo soo diray.
Maxkamadda ciidamada qalabka 8 ee maamulka Puntland ayaa mar kale 8 dhalinyaro ah ku riday xukun dil ah kadib markii ay soo ilaatay dhageysiga eedaha loo haysta dhalinyaradaasi oo lala xiriirinayo kamid ahaanshaha kooxda Al-Shabaab. Cabdiweli Maxamuud Maxamed oo kamid a garsoorayaasha maxkamadda ciidamada ayaa akhrinaya go-aanka maxkamadda.
Asbaabta xukunka markay maxkamaddu akhristay oo dhageysatay doodii xeeraaliyaha, markay maxkamaddu aragtay akhristeena qiraalka eedaysanayaasha garsoore hortii looga qoray, markay maxkamaddu u caddaatay in eedaysanayaasha ay galeen dembiga lagu soo oogay xukun maxkamadeed, shuur maxkamadeed kadib maxkamaddu ciidamada qalabka sida dembiyada culus mudugiyacayn waxay ku xukuntay eedaysanayaasha kale ah Xasan Isaaq Maxamed, Axmed Cali Hirowle, Sadiiq Faarax Nuur, Maxamed Sharafli Maxamuud, Maxamed Cabdullaahi Xuseen, Cabdulqaadir Cabdulle Xasan, Liilaan Ciise Wehliye, Nuur Xuseen Cabdulqaadir. Ina waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah iyadoo ay maxkamaddu u cuskatay shareecada Islaamka suuratul maa'ida aayadda 33aad cidii dood ka qabta waxaa u furan 30 casho oo raacsan ah.
Maxkamadda ciidamada maamulka Puntland ayaa muddooyinkan gobolka ka waday dhageysiga eeda loo haysto dhalinyaro la sheegay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab isla markaana gobolka ka geystay dilal iyo qaraxyo, kuwa oo laamaha amniga gobolka ay horay ugu qabteen howlgallo ka dhacay waqooyiga magaalada Galkacyo. 18 dhalinyaro oo maxkamadda ciidamada ay ku riday xukun dil ah ayaa lagula furiyey magaalada Galkacyo, kuwa oo sida ay sheegtay maxkamadda lagu helay eedihii loo haystay ee kamid ahaanshaha maleeshiyada Al-Shabaab iyo dilal iyo qaraxyo ay gobolka horey uga geysteen. Cabdiwaxid Macalin Isxaaq, VOA, Galkacyo.